I'm sorry. When I look at your picture, miss your story. Oh, nana, ready for any punishment. I take you as a teacher, so don't worry. Oh, nana, hey, I don't find any more the happiness you gave me before. Baby, please come back home. My heart is starting to get alone. Baby, I don't find any more the happiness you gave me before.
Mwezako mchana sirari na usiku na kesha, na waza mapenzi badala ni waze pesa. Mi nimekuja kukuomba msamaha, nimeshaka nikajua kosa langu. Mi mwanaume nimeumbiwa tamaa, anilishindwa zuia hisia zangu. Na ile safari tuloanza kwa mbwembwe, hata bado hatujafika tumeachana kizembe. Hata siamini umeota mapembe, kwani tatizo nini lilofanya ujitenge? Na bora ukikata mzizi kuliko kukata shina, au wakati wasiki nikijua labda sina. Kuhusu wazazi usiofu ni wazima, ila ni mimi tu uloniumiza mtima.
Hey, I don't find any more the happiness you gave me before. Baby, please come back home.
Nionyeshe matamanio, tiki sakario. Kama kweli chula kata kumsidi mwezio. Nasema kuyo yo kuyo, aina ufagio. Lipandishe dela pembeni tupa mtandio. We Adija, Fatuma, miuno mpaka na Juta. Salima, Mwajuma, mi mwenzako nja kufo. Simtaki mtoto akishua, na mtaka uswas. Kucheza na juwa mwoneni anamwagala. Simtaki mtoto akishua, na mtaka uswas. Kucheza na juwa mwoneni anamwagala. Atine! Ah, unajua gasnaga mda kujintroduce. Awe meneja duke duke, anakusalimia meneja Sudi Ambagi. Awe sila Mr. Action, anakusalimia Kasimu Mgeuri. Amdogo Kizwe, anakusalimia Puta Namba. Awe Malafu, anakubaliana na we Maliki babake na Alia. Abiobie, awe Bigi Mtata. Akeisa hapa nikiwa na
Eyo Jura.